bwotyo yenye
omukyala teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagale
omukyala teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagaleko
yasobya mwongere nga mutudde zimulatwa abalabi basunge amaka bibabya mu kisenge n'ebyokulwana byaba ku mulembe mumwenge mumalire ensimbi ewakaawo dda ttumbi tugambwako efuula vumbi omwenkanonkana oguliwa
omukyala teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagale
omukyala
teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagaleko
ebikulu by'abayimbi bimunyumira bwe bibaayo tiketi tumugulira mikwano gyo bewettanira asigala wakalindirira mikwano gyo girinnyirira obayita babi obavumirira abalimulaza essanyu bamulemesa kubana bateeryonze tonzesa
omukyala teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagale
omukyala
teyetaaga nfuga bbi omuleka neetayaaya
sisolo nti wagula kulunira wakabo
twale yagaleko
Oh,